If you know the song, you will sing it with them. Yes, Lord.
Tembe lona.
Aha.
Amasu.
Engosian.
Atembe lona. Kandinati si. Tembe lona. Lasphele amandla siyalibiza. Lasphele loyithemba liba khona. Kameli Kameli
Kameli
Ikamali
Kachesu
Kwathi ngithi ebusuku Eche sumhlengi wethu igama lakho lihle lafela esulwini Thank you, wethu.
Yes, Lord.
Igama lakho holy lihle futhi lavela
enkosiyami
ezulwini. See you tomorrow.